هش ریکاردز.
Jagala nkuwe kudagala, baby dagala. Oh mukwana gori batagala, baby dagala.
Nange jagala nkuwe kudagala mukwano, baby dagala. Oh mukwano gwafe dagala, kunze dagala.
My baby just igwe come for me, kubanga ebye febya dagala. Ngenda kukusa kundagala, my baby wabalagala. Just look at my face, my baby, na kwe gomba. Ebyo mukwano byaffe dagala, kelele kusaba muwangula. Jagala nkuwe kudagala, baby dagala. Oh mukwano gori batagala, baby dagala.
Nange njagala nkuwe kudagala mukwano, baby dagala. Oh mukwano gwaffe dagala, kunze dagala. Nakulinda linda nengu mama baby boy njagala nkukisinge. No mukwano gwange gwenina, nawe ogugo gorina. I believe yego gwenina, mbe omumbeta na omulangila.
This is an emergency.
Njagala nkuwe kudagala, baby dagala. Oh mukwano gori batagala, baby dagala.
Nange njagala nkuwe kudagala mukwano, baby dagala. Oh mukwano gwaffe dagala, kunze dagala.